Naleta sumo, nakuza ndo DJ. Adi laki apa, say bad man.
Datimsafi.com.
Nampenda yeye, 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 yeye. Namtaka yeye, 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 yeye. Ninamtaka yeye, yeye, yeye. Oh, mwenzenu mimi, ananipenda mimi. Eti mwenzenu mimi, ananikubali mimi. Nasema mwenzenu mimi. Ona mwenzenu mimi, ananikubali mimi.
Wakisema kaniloga siogopi mimi naona saa. Ananilisha kwa mdomo kwake naishi hapa. Nisama kichuchunge nitogo ingala. Medata kwake akiniacha nitapaga. Elevae kondakta, mwanzo mwisho tutafika. Kizima wifi tuwashe data. Na kama nkitaka sana nipa. Baby tam tam, nidishama kam kam. Dungi letu tam tam, halali sola halam. Baby tam tam, bezi letu tam tam. Kini itamina kam kam. Siku kini acha nitajisikia vibaya.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.